Hei tīkaroake i te tarina. E whai ake nei ko ngā pūro no kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi nei ko ana ko hinga kōrero o te wā, o te waiariki, o te moana nui ātoi mā wātea, ko Timothy Takiwai tēnei. He whawhai e haere tonu ana, he painga mo te hapori. Kia ora. Ētahi ira whitu iwa miriona tāra ka hoatuna ki ētahi hapori i roto i te waiariki. Ko ētahi o ngā hapori ka whiwhi he toha o tēnei moni, ko Kutaroa Marae Reserve Charitable Trust, ko whare mana ki tana trust, rātou ko te pukehina Surf Rescue Lifeguard Services. Kei te pakana te kauni hera ārohe o Kawerau ki te kāwana, e pāna ki ngā whare noho taratahi ana i roto i te taone o Kawerau. E ai ki te kōrero a Malcolm Campbell te koromatua o Kawerau, he hara ki te mahi a te kāwana a rā te waihoi e nei whare ki te noho taratahi me te maha hoki o ngā tānata e noho kāinga kore ana i roto o Kawerau. E te kaumātoru ngā kāinga kai roto i te hapuri o Kawerau e noho taratahi ana i raro i te marumaru o te kāwana. Kua waihangatia e te kaunihera o Kawerau ētahi reta, hei tono ki te kāwangatana ki te minitātake tiriti a Andrew Little, te minitātake whare a Megan Woods. Ki te whakatau kia hoki mai ngā whare rā ki raro i te marumaru o Kawerau, kia pai ai te whakapaipai te hoko atu anō i aua whare. I whiwhi tētahi wahine mai o Pōtiki a Kylie Poihipi i te taonga Kiwi Bank Local Hero, mō ona mahi āwhina i tōna hapuri me ngā mahi kai pī. I tīmata te kaupapa o Kylie i te tau 2017, i aia e mahi ana i te kōhanga reo o Marainui. E ai kia Kylie i kite ia i te āhua o ngā tamariki he haututu kāre e tau na te pī tēnei mahi. Nō reira i te tau 2019 i whakatau ia kia tīni ia i tōna hapuri. Me pai noi hō te kōrero mo tēnei mahi kino e ai kia Poihipi. Ka pā tēnei ki ngā tāngata katoa nō reira kai a mātau ki te whakamutu i tēnei mahi kino. Hei whakakapi ake e te iwi ko aputa te karanga kia noho taratahi te hapori o Waimana, whai muri i te kēhi kōwhiori te kaumāiwa i roto i taua hapori. Ko ngā kōrero mai e noho taratahi te hapori me tiki tēhi anō hoki. Ka tū tēnei karanga mo te rua rā te roa. Ka tia ki rā e ngā iwi koirā ngā kohinga kōrero o te wā, o te waiariki, o te moana nui ātoi mā wātea, ko Timothy Takiwai tēnei. Kia ora!